Mungu wape bless wenye love for me. Love for me. I do it now, must need you to peace for me. Hey, peace for me. Talk a thug life and I live for free. Hey, stay on your lane, don't close to me. Hey, hey. So baby, turn to the right. Never turn to the left. Wasije wakakuchota na mi ukanichoka. Mi kwako nimefika ma. Ulivo nikaa kwenye roho. Umeniteka mi na kukaa kwenye ko. Nikitangulia wewe njo. Komesha wambie uko na arumisho. Uye, uye. Hakuna stress futa jasho. Uye, uye. Umetafuta kula chako. Uye, uye. Iwe swaz lane ama daba. Uye, uye. Ngugu Bush Town ni shule. Eh eh. Tafuta money all night. Eh eh. Ah. Nimeridhika na kidogo. Yeah. Kidogo. Walo ni cheka leo vishobo. Eh eh. Vishobo. Baby don't feel shy. Happy leo tume advance. Leo niko high. Keep it tense. Siogope mama nitakupa denso. Basi minabana kwenye kona. Ama kwenye kikiza wasijetona. Wana na kusubiri usile kona. Mana unanizuga zuga tokea jana. Uye uye. Hakuna stress futa jasho. Uye uye. Umetafuta kula chako. Uye uye. Iwe swaz lane ama dabu. Uye uye. Wengi hawakupendi. Wanaomba usifike kesho. Hata mambo yako wanaomba yangegoma. Hata my friend wana pretend. Wana sura za vicheko. Mioyo imenuna wako radhi kukuchoma. Uye uye. Hakuna stress futa jasho. Uye uye. Umetafuta kula chako. Uye uye. Iwe swaz lane ama daba. Uye uye. Bongo lane ama lana.